kumamalaika kunanga sura umbo la kunikita mama macho yako kama unanita oh mama chuchu dede anisasita ulivyo bam bam kama bia mtam tam kama lua kadam dam karupia na karemba mazima aha aha mama kainuka kainama eka kichuma tembele segele kana chuta
sura sura nuka malulu wasani chura chura amezidisha asali ni punge punge ni pepe ni beze beze ni bembe ni chunge chunge nsipote my love punge punge ni pepe ni beze beze ni bembe ni chunge chunge nsipote my love addiction 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 addiction
kwako nimetulia umenitoa kusini kaska nimewadia nitashika ngingingi kuba kupalilia yala nala yamini walahi na pia nadekezwa utamu nalambishwa na bembeza na mbali nafikishwa hey ah mama kainuka kainama kakichuchuma tembele sengele kana chuta
sura sura nuka malulu wasani chura chura amezidisha asali ni punge punge ni pepe ni beze beze ni bembe ni chunge chunge nsipote my love punge punge ni pepe ni beze beze ni bembe ni chunge chunge nsipote my love
yeah 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 addiction addiction addiction
Last one, you're in the middle.